nitoa mbali, tena akanikubali, makosa kujali. Sasa kila kitu nipate, uzima nipate, raha nipate, na ushindi nipate. Sasa Bwana niongoze, dunia isiniteke, nisipotoke, niongoze. Sasa Bwana niongoze, dunia isiniteke, nisipotoke, niongoze.
Popote ulipo, na mimi nipo, nitakufuata. Wajua nilivyo, tembea nami siku zote Baba.
Daddy, Yesu.